chimba 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 kitu adito sauti ya mnyambo
city boy
chimba kitu adito sauti ya mnyambo
niko kanjong na shikisha na kawada na zimeriete kivile zimenasana na izo shasha ni mange uswa na washana juu niko kireno na figa chora saba niko shika na washa tu mangale nika shike kana figa nika dare chaki vile kamebeba imevimba ndani na dai kukateka ndio chume la lendani na kalipunda ni na shikisha majani na kana tuta minta piga tu makali apigo rudi hadi atoke uyo chali kako fiti kamebeba tu asali
chumba kitu adito sauti ya mnyambo prr sauti ya mnyambo chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr sauti ya mnyambo
PGP akiwa line and pin akiwa line and pin akiwa line and pin
sauti ya mnyambo
kimba na nikitimba siti na vimba pasua kinga shipa la simba
shipa la simba
mayoyo seke beki nae cheza winga fanya kama unajikunja basi deni kufirimba
Adiju inani kabako Anitu kamsi atabasi unge nitanjo Unavyo itingisha hindo ile ligiso Na nakapigia miti kahindi si easy go Kandoku kinafyo kuna akili, akili Oh, nakanafyo tete mamwili, mamwili Chimba shoti tano mara mbili, mbili City wanna spend all his mili, mili
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo Prr, sauti ya mnyambo Chimba kitu adito sauti ya mnyambo Prr sauti ya mnyambo
PGP akiwa line and pin akiwa line and pin akiwa line and pin
sauti ya mnyambo odi wa muranga misizi toke katoto madimu mangu fanya wenyu wakae mapoko na wengi wani mapedi sugu wa mwihoko na mama zao uzangangu pale korogosho malize pedi wenyu nuka njuti za kitambo malize pedi wangu nuka ikusia kawambo kaskini flani kalifanya ni mwage bon maro chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr kuchizi pia ni talanta neke chana jaba na mafirifiri neke mindo ule bwana ya bibi yake neke mindo nilinyambo Mbako ile conference kesho wa kitu adito sauti ya mnyambo prr sauti ya mnyambo chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr sauti ya mnyambo
PGP akiwa line and pin akiwa line and pin akiwa line and pin
sauti ya mnyambo
prr utapigwa kishoto naombe na pia pigwe kushoto kitoto kina dai kifoto ndio magizani ya set ndio wapige punyeto shika turi mperungu tuli ni wagaza wengine ni waguli wewe ndio shada kuja ni nakuni ukinyesha mafuta na sabuni sauti toka ngambo
chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr sauti ya mnyambo chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr sauti ya mnyambo
PGP akiwa line and pin akiwa line and pin akiwa line and pin
sauti ya mnyambo